ayisuka imhlola amashwa ubaba omncane wenzani ubhushe inkaluka kulomuzi kababa uthi uyovuka pholomuzi ngehla wedolo
umbhekani Ngiphumele eminyango kusakhuluma abantu abadala webabo umthetho akusile wena wena you can't wait kuthi kufu baba khona uzongena uma phela kade ngibona lesitele sakubhiza usenza ngithule ngibheka manje sekufika isikhathi lo macashelane nudlala endlini noma usuyaphela dala ngimtshela kuthi manqhubeka nalo msangano wenu mina phela ubaba ngizomtshela uhleli nje awugana ufuna ukwenza
lekani
Sesiyozesithatha ucingo sishayele goli kanti ungaziyadi uma sifonele ubaba imtshele ngamahlazeni wenza kulo muzi sesaphilele uyolusa noma kusebusika kulo muzi wakho sisho yini ukuthi wena baba mncane nobhantsi umaye ekhishini isiko kuwele sisho yini ukuthi mana uhlala uhleka njalo uhleka into ubaba lokhu akubhansa babe lokhu akuthinta thinta 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 ngenhla kwedolo ubaba lokhu akubhansa ayisuka imhlola amashwa ubaba omncane